fufu, ma fufu, ma fufu, ma fufu.
Yendo Chawa International. Chawa International. Yendo Chawa International. Chawa International.
Anaitwa Bile Voba. Chawa na blue tiki, chawa na jielewa. Sio machawanja, ni chawa na penda kiki, chawa unataena.
Chawa gani?
Natampia gari la mkeo.
Chawa gani?
Kwa bosi huna tacheo.
Chawa gani?
Na kitu na maendeleo.
Chawa gani?
Na kushanga, na kushanga.
Una thamani kwa bosi wako. Yanajawa iposta ta picha yako. Cheki amepewa cheni yeye mwenzako. Yenye thamani kama ya gari lako. Chawa.
Yendo Chawa International. Chawa International. Yendo Chawa International. Chawa International.
Cha cha chawa, mwenye amepagawa. Kinama, kinuka, anaona sawa. Kashika
ukacha,
kashika kule
kwa moto.
Basi mwambie ni chawa ndo naishia
hapo.
Moment, moment.
My man died on the track, on the track.